kuwangara kuno kutulabi sebintu Sibo notu nula nula banga botenda Bitusa naba moku tukubiendo Esechiro tukule kaba takirisa Injala echirungeta isa ude Kukese za darumbi vyanga vyokomba Kweko kwanjuru zembo kufana na gonya Watemu matumbia nipo karubirila Kufana gana komu fegwe kwa zote Kaba wairize ndigimu wairize Shiri kutuka koli njuri lorulara Nchevira kwa vichuka nyevienyi Ebintu vya runo kutuni ikirisa Emperekeze chijiri sale kangambe Omugora tunura mbutufu na chiremwa Gakintu kikumu kifana ni chinja Haba ulite kumbugori ogano Vya bate vivu gambi wavira bantu Mtuviri njiri na nyonga tuduke vyaro Koti ya kuro ya omye ne kamara Twarangite kamparo kuomerera Netukarambiranga ewe gana Kofe tukenda kukaruhirira Nebono nyigogo baba tembe Koti kuro ya bate kwa tomuriro Nga kampara mukambu kukire numba Nga tene ba wabira bakire nswere nkubiko Netunyumiru ensisinkano yo amaduno murufu Oruganda poku Chayo pano mwelelo Police tuta na sabato kuringe Urunata ndikuwa kusenge kempo zae Njaba bimbiaru simanywa haba kuba Ya sokete kuba ferene uza Okulimi saba kake mundu era mure Kuyatuse kubwano utona buna kadada Kumusimbiliro unji bucho buwafawa Tetuganyo baba kadebabu bagwao Emisimu javururu mireno jize mbujune Bumupirava tuso kamarobo mazi Mbibiatu sao kirevya na imuka Nagamba kamparanzi muna mfusi Obutava sasu zawewe surira Natuka nubuwe mire ya suridwa Novuta konu wako nebuta ya ya Mbibabi gambe kwe kutandi kukukura Nchovano guliwe kuchore kamba bobe Mwazimu vanchafu wazoku wa muna bararu Ono sika mpiri njisuru mbukole ngantia Muka kufunga na kono kulekana Nemuami vya mfunawe vya mkwatide Makago mcharo kukasulirira Nadange na muongo narata Oyo mkwe uza koko kwe jingirisi Yeso sekote kamutu waparaparanye Mba masanyara seka mwurimi vya iya Ebye sakara kwe kubiku wa mavega Ebintu ya vade mwaka sitano Mbulio muna tuwe mpozanga wajulisa Loya wechivugana lagichi mwenyamisa Kususa vata koranga ate wakera kulia Wena ulitevyo kwekuna upa Mso mtu wakwata kitanga winyimba Ekimpala mpisanzi evu kunja nate Loya nangamba nchevidura tuwabiwera Bisikendo ate bila lusa na basuma Bimaze ono bufumbo waba vietanira Bebi inula na haba uwe kane vadanja Beba yeye ngombo za tusura mungato Kondi kura njinze kamba kerencha Ngero mtu wapakasa wabera Natabaza mazi na kambara na mubuna Galive gata kutengarugare kabubuye chibono Sekwera banji batulise Mabuli omwe nsonge muru majareta Mbuba na mwandwe wabwe chitofu baduka yu Mbuba nesibaje vama nyiba bafobu karaga Ya kikiri deba maraya na imuka Nata makarari kredaranga walata Mbuba ataja kutayo kashiberechi Mbuba kastoma kumwaba vetanira Basa vienitake yu kutongo zebikiri Mbwe chivuga shibere nengeringa yu Pingamba vama nyoku digido omukiri Ebikesa vavina venga kusuru encha Nemupara minje chifo vachisavye baki kiriwe kuba mulimu aba degree we kugamba kufukire ddala omulimu nga buli wa lulimi lwayagala jala muse nange Kampala yabogodde nabemeza kuba malaya beyanika nze nabadde ngamba nti laddo yeetukubye okiba mukunamiranga ekiro n'emisana beeruse okufa bafungula ensambi ezakulusa nedda n'obuvivye bwa bbululu bonna n'obukongofulo obwa kakobe bona entumbu ezifaanana entula ezikonye temukomye okwomubambira abayise n'emimwe gyakulusa nedda ebyobuwemu bamukola agagamba gekka n'emisindaalo waje bagajja kofe nayo watuseyo webikolera ne bakabona bagwagwammwe mbanjalira ebibuga by'abalufu abataswala mmwe ensonyiwa gye zaabalaga mwabaawo okutwesittaliza n'abasoma kati nno Kampala asaba munnamateeka amuwa olukusa okulina ebiwandiiko alunga ekkala limu ng'oli enkambwe ennyo amubayiire Kampala mukadde ebwe byatuusaawo n'emmeeya n'asituka Kampala teyamulinze nakwennyonnyolako bwamusibyeko obunyaga amuwunyiriza emyala Kampala n'akyumuka emiryango n'emmanju ekisinga okuluma Kampala zenkwezenge obuyonjo okukolerangako ddala empalana ye naayonjanga mmwe mulegamye ebidiba ne muddanga ku sitekansa kulindanga sitekansa yita ku mbwa gye banyantudde neewunya ekivundu okusengula emizigo neegenda enyeenya omudaala gwe w'ebyenda bwogwera batunda obunyanya n'ennakatiko yazaamye nnyo ne kuba amakanika n'abuuza b'okugobanga engeri emenya etteeka olubeerera ne babanga bwe baasiiseeko okukyanfuwala ne bagufuulira ddala omulimu ne wayingira omusogozi w'obutonda ate n'obuzibikyo gwa sipiki ennamba bambuuza ekiwero kya kontenti kye ky'okumutwe yasonze ku kinyoozi koffe bino binaaba bitya mbwe yamwedde omutabuliiki omulevu empewo olwazunze nti ne gufuumuuka ne gwekkata mu sepiti yange ennamba kiwero mbadde ensengejja gwe gundeesezza ate mu bafumbi b'emmere waliwo gwe baakutte n'ekipampagalu ekyakapiira akawedde okukozesa emirimu kawamatuse mu mayumba ga kalina ne kamansukira tawunukira akawaliira dokito lwawuliddeku ebyo n'ayimuka ne kaze mu luzungu olukambw ate era ye ebigambo yayogedde bina kiwastis nesikolera n'afuruma amasannyalaze okwewozanko kwa mulemye baamuvunaanya emidiri gyatukana n'obudde bwagatujjako era n'atubala yoba wano teganna tumale wara ogatundira ki lwaki ogutulabisanga endali z'abazibe Kampala yamulangidde byamukoze n'obuseegu bw'empisa ne bw'aba asimba miti okuwemula okukufuula amagala ekwasa yatuuse ku basawo abaganda n'entya nnyo abalangira okumuwunyiriza cucu be baguza bannakirijja emindi zebakommonta era zezigenze ziwunza abafumbo n'abatali zafuuka mmere y'abagobebwa ku mirimu bannanga ekiri kubatannagizuula ate bonna yasoma ne bannawoomerwa emboona emirimu n'abalina bajuuzi bakiika bamekete bwaja bagidde naate kuba ebbaala mu by'okutonda omwenge ku nkya baabiweze abakumi b'ekiro nabo ne beebuuza ti be banaagunywa amatumbi banaakuuma batya owa boodabooda kwekusuka eyombe tekyokubagoba tekiba kya buntu kulya kwekutulyaza amanyisa ez'omusolo n'enkuba etukuba nnyo pamiti zaatutobako ne babagamba bakomye okuleekaana baabaganya okubambira abayise ko n'omuze gw'okuvumanga abantu ne bakabasajja mu basonseko obwama ne babbulooka b'amayumba baalabise n'abamotoka abaasabiddwa boogerebwe kyabadde kijjobi nga tuwozesango esitulesa obusale ne tuwumpuguma abasazi b'ensawo bomu kukyokooza bakayenye bwe basusa obutabbibwako mbunabo beenyiye okutigomya abantu naye ate bwe bakwatibwa bateebwa buti kumuisa watu tena ena jatu sasa no amarwa kuno mura mzina tulika barangide kampalo senza varumwana kunyango kwebanja kaya tule javacha ya matatandi kancha vapoli mota ajani mura mzina sabatu umulemu awakabuza kuba patilisi kafuse kubebi buzo vienna vienna vyabalimi baba rangi tengu zeta kuba kumatu mwate bala duwa pachaka nubo mwenge kambala yeshu ashwanyi na kamara ngano noru tondo tondo kwa tate ngane kwa tondo walira na wemba zaba kapie kakwa nganye komu kunja ni shirugu nalo kwa takili mabauli devasi tuse kwebali mandibi kungu kwa wabierira aba bisura baba sigatomi tujja kubireka tufo kukowanga omuolereza w'ekibuga n'asituka nabikangaliza munga baba bobokera ntegedde wali wavu naye kimbuuza kishiwe mufo naba mu mutwe sibakukopo kikoke jyokyoga yampapola yoba ekyalo kiyita matoke kulya naawe jjojjo senyuke bukunjolabe ekimimo ogitamucheze wanchekesha neze koti wotolizidiza mu matu obudde empingayo yakutuliridde era omulamuzi kwe kujulisa ensala ye bweneebeeyo olutuulo oluddirira n'emisango egimu kampala giwabe bupya empaka z'abannalulungi baziteesaako ne bannamawulire abeepapula empemuzi kizuulo oba bamala kwekobananga okufulumya ebifaananyi ebiwunyanga ebyawongo bonna n'aba obugoye buno bukundiso n'awuni ng'agaba layisensi zibuleeta mbuye kampala alina ebimuli ebimusanyusa sikumwanjalira mugabaakira ebiguudo by'ekitiringi n'essaala z'ekiro nno baazikonyeeko naye ne simanya ddiini kyeyeba ezisoma era bayimiriza n'okubisokoola ennyo bibeere bamu ku by'olutuulo oluddirira n'owa post office bagenda kumwanjuluza nga naye bwayanjuluza ebitereke bya banne yeeroboza n'okubuzabuza abanyini byo be babiweerezako n'abaweereza kwe kugamba kampala ye yatukyaye ennyo fenna nalumanya n'essaalumanya n'enzigi z'amawanika kwe kuzikwataggalewo kale gye tunaatereka ngezitweyimuza olumalaoko olutalukugira lumaaso amanda nkigwe mwolirinnya kuli kusabuwaza nnaswi abatayimwera bakagende kummuleko tuula oluddako enkoko nja kukikwata mumwa bwetyo olubeerera mba sibuza ssimbo ngamba agaliza okusigala mu ddembe kati nze ngenza okuteganya emimiro ebyolutuulo oluddako nja bibabuulirako enze ngenza oddobonkanya emimiro ebyolutuulo oluddako nja bibabuulirako batayimwera bakangende ku muleko olutuulo oluddako enkoko nja kukikwata mumwa nze mbaagaliza kusigala mu ddembe bwekyolubeerera mba sibuza ssimbo abatayimwera bakangende ku muleko olutuulo oluddako enkoko nja kukikwata mumwa bwekyolubeerera mba sibuza ssimbo ngamba agaliza okusigala mu ddembe kati nze ngenza okuteganya emimiro ebyolutuulo oluddako nja bibabuulirako enze ngenza oddobonkanya emimiro ebyolutuulo oluddako nja bibabuulirako batayimwera bakagende ku muliko olutuulo oluddako enkoko nja kukikwata.